efukuzayo
selubonile
ukukhulu yakunile efukuzayo
selubonile ukukhulu awayise wangana selubonile ukukhulu
sakhuluma yena umfosi Thobo Job Black and White madoda phansi kwesenkanyamba uyashisa lo mntwana umbeke esifubeni azaphole uma engapholi ke ufoka nasefrijini kodwa umbeke esifubeni 24 hours yakusebisa-ke akezisho zonke ngizo lapha ngaphansi kombhede ma shona lezi ezicashe ngaphansi kombhede ngobhekisise somntwana
Yes, it was.